waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Dowladda federaalka ayaa ku dhawaaqday in lacagaha lagu kabo dadka shaqala'aanta ee loo yaqaano job seeker looguna talagalay in lagu caawiyo dadka inta lagu jira xanuunka coronavirus waqtigii loo qabtay la sii kordhin doono oo la gaarsiin doono ilaa dabayaaqada bisha maarso, inkastoo la dhimayo lacagtaasi. Xilliga hadda la joogo ayaa qofkiiba $250 labadii asbuucba loogu daraa lacagaha shaqala'aanta, iyadoo markaasi taasi waqtigeedu dhacayo 31 December. Laakiin wixii markaasi ka dambeeya ayaa la sii yareynayaa iyadoo laga dhigayo $150 labadii asbuucba. Waqtigaas dheeraadka ee lacagahan kordhintooda lagu daray ayaa dowladda waxaa uga baxay saba la yiri $3.2 billion saddexdaas bilood. Ra-iisul wasaaraha dalka Australia Scott Morrison ayaa sheegay in laba wasiir oo lagu soo qaatay barnaamij ka baxay telefishinka ABC-da kuna saabsanaa habdhaqanka xun ee haweenka lagula dhaqmo baarlamaanka federaalka aysan jabin, ayuu yiri. Habdhaqanka u dhigan markaasi wasiirada iyo xildhibaanada. Xeerilaaliyaha guud ee dowladda federaalka Christian Porter ayaa sheegay inuu ka fiirsanayo inuu dacwad ka geeyo barnaamijka Four Corners oo baaritaan uu sameeyey lagu shaaciyey in ninkan uu su-aalo weydiiyey ra-iisul wasaarihii hore Malcolm Turnbull kadib dhacdo ka dhacday baar ku yaala magaalada Canberra oo ay la kulahayd gabar u shaqeysa xisbiga Liberaalka. Waxaana uu sheegay in eedahaas barnaamijka lagu soo jeediyey ay yihiin kuwa isaga sumcadda looga dilayo. Barnaamijka ayaa sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday faahfaahin ku saabsanaa xiriir hoose oo u dhaxeeyey Rachel Miller oo ah gabar madaxda u shaqeyn jirtay iyo siihayaha wasaaradda socdaalka Alan Touch. Ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa sheegay inuusan aaminsanayn in Mr. Touch iyo Mr. Porter ay jebiyeen qawaaniinta u dhigan wasiirada, isagoo sheegay in xeer la soo rogay 2018 oo ahaa in la mamnuuco in xiriir hoose uu dhex maro shaqaalaha iyo wasiirada waqtigiisa la sii dheereeyey. Ma jiraan arrimo aniga ee horyaalla oo ku saabsan habdhaqankooda inta ay ku jireen golaha wasiirada. Hadda anigu mana ogi wax habdhaqana oo markaasi lagu eedeynayo, runtiina ra-iisul wasaarihii horena ma uusan ogeyn. Ed Husig ayaa bedelaya Joel Fitzgibbon oo ahaa afhayeenka xisbiga Labour-ka u qaabilsan arrimaha beeraha iyo macdanta, kadib markii xildhibaankan oo ka tirsan garabka midig ee xisbiga uu iska casilay positionkaasi kadib markii ay soo baxeen khilaaf ku aadan siyaasadda tamarta. Mr. Fitzgibbon ayaa taageersan yoolka xisbiga Labour-ka ee ah in wasaqda lagu sii daayo hawada zero ama eber la gaarsiiyo marka 2020 la gaaro, laakiin waxa uu sheegay inuu walaac ka qabo in arintaasi waqtiga dhow ay dhaawici karto fursadda xisbiga lagu soo dooran karo. Waxaana uu ku boorinayaa xisbiga Labour-ka inay dib ugu noqdaan habdhaqankoodii ay asalka u lahaayeen oo ahaa inay taageeraan hay-adaha wax soo saarka iyo shaqooyinka dadka ay ka helaan, isagoo sheegay in xisbigu uu hadda waqti badan ku luminayo siyaasadda cimilada ama isbeddelka cimilada, iyagoo markaasi ka indha saabanaya oo aan fiirinayn arrimaha haysta gobollada ama magaalooyinka yaryar ee dalka. Haddii aad doonaysa inaad wax ka qabato isbeddelka cimilada, tallaabada u horreysa waxa weeye waa inaad dowlad noqoto marka hore. Si aad dowlad ku noqotana waxaad u baahan tahay inaad leedahay siyaasad isbeddel cimilo ah iyo siyaasad arrimaha tamarta ah, kuwaas oo ah mid ay aqbali karaan aqlabiyadda shacabka Australia. Taasina waa mid aan ku guul daraysanay, ayuu yiri 7 ama 8 sano ee lasoo dhaafay. New South Walesna waxa ay diiwaan gelisay 3 maalmood oo isku xiga oo aan wax coronavirus ah ama cases coronavirus ah aan laga helin oo gobolka gudihiisa laysugu gudbiyey. 5 case ayaa laga helay dad dalka dibadiisa ka soo noqday oo hoteello ku karantiilan. Maamulayaasha caafimaadka ayaa sii waday inay ku booriyaan dhammaan dadka inay xanuunka iska baaraan haddii xataa iska dareemaan calaamad yar oo ah kuwa lagu garto xanuunka coronavirus. Gaar ahaan ayaa la yiri dadka degan gobollada New South Wales ee Southern Highland iyo South Western Sydney. Premierada gobolkaasi Gladys Berejiklian ayaa sheegtay in dowladdu ay qiimeynayso in xanibaadaha hadda jira la sii khafiifiyo ka hor intaan la gaarin xilliga fasaxyada ama Christmaska iyo sanadka cusub. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrews waxa uu sheegay in qoysaska lagu taageeri doono goobaha carruurta yaryar lagu hayo oo lacag la'aan laga bilaabo sanadka soo socda. Miisaaniyadda 2020-2021 ayaa waxaa ku jiri doona baa la yiri sanduuq lacageed oo gaaraya $169.6 million. Armeniya, Azerbaijan iyo Ruushka ayaa sheegaya in heshiis nabadeed ay gaareen si lagu soo afjaro markaasi dagaalka u dhexeeya Armeniya iyo Azerbaijan oo ku saabsan qaybta ama gobolka la yiraahdo Nagorno Karabakh. Heshiiskan ayaa dhaqan geli doona berito 8 subaxnimo oo 4 marka bishana ay tahay 11 bisha November. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in ciidamo nabad ilaalin ah oo Ruushka ka socda la geyn doono furinta u dhaxaysa labadan ee Nagorno Karabakh. Talaalka coronavirus ayaa dhici karta ayaa la yiri in loo soo bandhigo dadka aadka u nugul marka la gaaro Maarso 2021. Saraakiil ka tirsan WHO Bruce Elwood ayaa sheegay in natiijada ka dhalatay talaal ay wada sameeyeen labada shirkadood ee Pfizer iyo BioNTech ay wax weyn ka bedeli karaan hadda sida uu u socdo xanuunka faafka coronaviruska ee adduunka oo dhan. Shirkadda daawooyinka samaysa ee Pfizer ayaa ku dhawaaqday in baaritaano ay samaysay iyo tijaabooyin ay qaatay 90% tallaaladii ay dadka ku dureen ay noqdeen kuwo waxtar ah. Kadib markii macluumaadkii ugu horreeyay laga aruuriyey tijaabooyinkii la sameeyey iyo dadkii lagu duray tallaaladaasi, laakiin Paul Deprex oo madax ka ah xarunta baaritaanka tallaalka ee jaamacadda Pittsburgh ayaa sheegay in wali shaqo badani ay harsan tahay. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Bidenna waxa uu ku boorinayaa shacabka Mareykanka inay xirtaan afduubka ama maaski waxa loo yaqaano, iyadoo waddanku uu galay waxa uu ugu yeeray xagaaga mugdiga ah. Mareykanka ayaa noqday dalkii ugu horreeyay oo 10 million oo kays oo coronavirus kor u dhaafa. Madaxweynaha Mareykanka ee hadda xilka haya Donald Trump ayaa sheegay in wasiirkiisii difaaca ama xogeyihii difaaca Mark Esper uu shaqada ka eryay. Madaxii xarunta la dagaalanka argagixisada Christopher Miller ayaa bedeli doona xogeyaha isagoo markiiba shaqada bilaabaya. Mr. Miller ayaa noqonaya xogeyihii gaashaandhigga ee shanaad ee ka hoos shaqeeya madaxweyne Trump 4 sano ee uu xafiiska joogay. Mr. Trump iyo xoghaye Mark Esper ayaa marar badan isku khilaafay arrimo ku aadan in magaca laga bedelo saldhigyo militarigu ku leeyahay dalka Mareykanka oo loo bixiyay generaalo ka tirsanaa ciidamadii Confederate-ka xilligii dagaalkii sokeeyay uu Mareykanka ka dhacay.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.